Fomodo e garkon no kettino habaru suka mator studio kalongo danta on gettiro mona ko habaruji o Aisha Mad hadda e monde Abdul Mumin fofma Abdul
yamni wala ke Aisha habaruji di gaddan e asawe o hettinantobe
der habaru di di hanani en pudira e do e leddi Niger to der gettire de en dan wadi battu jodo kalen chaka suka mator leddi Afrique der yotra pindiro meda men jaha ton en maral ton en pay halude do battu nyaloma ittanado nyaw jabet der leddi duniyaru hano wakati men kantarana on fujoji men ko cinnino balli bannira do e leddi Niger der gettire de en dan wadi battu jodo kalen chaka suka ummatore leddi Afrique
gonga jati non wadi Aisha battu gudu ni fa handen gadangugo sukabe ummatore leddi Afrique de du ni fa handen no lawol no fa handen ko watta sukabe rewbe be en dan ni be leddi Afrique be en dan ni tay ko jewtino ko banta leddi Afrique de en dan
non non bannira do lawol golni bannime Olivier Assogbabi o yahi o hawri e suka ummatore leddi Mali e Burkina Faso do battu jodo kalen o men kettino ko du waddi ko dum firti dengal fulfulde
quand on est jeune
de alla wadi neddo no ummatore no hani no neddo tittinkino hebo ko wurda to neddo dunaatu gadol hedara hedara der filla rafke jara hakkilu fukkingo neddo ciotino tay kodu heba gonga e gonga anna ko wadi ga habaruji kokkitedi go kana gonga
qui ne sont pas vrais
oui ça dérange beaucoup
de gonga idun sula himbe sanne misali mine der lady ame pino lamu ko wada lady ame kile de fu hoyna burna himbe illadendu warde hanne rafke jara hakkilu kingo buite sako himbe keba ko gadi kunta hajuji mudde hanne yaha wadoyde golle ame der regioniji jeddi hana ko hoyno rafke jora hakillo fukingo nokuje tawa sanne do don men kani yahude firtoyde ko e himbe do cellal har ko darta be himbe ga wakati fu e du yana e rewbe cukabe rewbe kan en du no chawa ko hana der muido mudde e be doline illa be jonay denne de gonga golle amen de galanu ko yana men basse
c'est difficile pour nous
Aisha batu jodo haale gadangu do wanda ni chaka ummatore leddi Afrique de du ni fa hande on hokki lawol fa hande juddinde sigila godon indirado e-report
nonon bannira sigila on kan hokki suka ummatore lawol halde nyumoji mumben do burnan chakan taraji mumben der réseaux sociaux
non jati wadi Aisha e-report o du ni fa hande nabi e Muriyam Matassa o du ni fa hande no sigila no mu sukabe ummatore rewbe e worbe wadobe ujunaji dido tawa der mum
men kettino ko sukabe ummatore gombe der e-report ko be kalan bannime Olivier Assogba ko no furti dengal fofulde kay gonga sigila odu walliramme mine ummatore leydi ko watta daade ame nane har ko darta sador maji dimen tawda fu e kulle gonde no kabbe koy ame pirte do majju denne lawol kebangol gul wallira dum anna ko ummatore de no tistinkinide
engagé
report on kanni won sigila momin kaja soda endan chaka ummatore de endan wada dane worre de nafu de beydo handen ni dalila sigila on ummatore de endan wawan yarude boytalim to halobe nani fu Aisha laso e jegon lewru novembre tane dubujina didi e laso e go yaade jo lewru decembre du andan ni fa handen lawol sappo dida bol safem hanu lumo kollol gollobe gadobe golle jungo do andan ni wadote der hubere nyamede andan
nonnon bannira sukabe ummatore gadobe golle jungo tawabe der region agadas kambe goni yesu sigila lumo kollol gol andan men kettino ko banni men lildo men Moussa Mamman ko dum firti dengal fulfulde
ko sandiri e lumo kollol hika bitengol safem gol kawani region agadez ebi nimbe ko wari do indemu kolati dudal funa sukabe ummatore na Alhaji Abdullahi Jufu horejo sudu hawjindo filla gollal jungo der agadez haliri
la particularité
o fero dir e lawol gol endan kan woni ko himbe agadez be endan ka en keda gara sanne nyama lumo go endan himbe region odu ni fa handen gadda are mu en nanga tendeje dadda chonna are de endan sukabe ummatore be du de gari ke patato dadda are mu en chonna do mabbe du min tuugi gan ittude e lawol gol endan ni yewene himbe
beaucoup sur notre jeunesse
sukabe ummatore region agadez be golle juude ko be mbawi no kewi kanjum hokki be sembe e warde to lumo kollal go safam
nazo en shiga cikin
min mi wari minato do der lumo kollul emen bonjita nyanduji ko do remata mam bande salati emen gada kuskus dege chonni nyiri ko magal nyaw sukar min mi hebi barjar ton en zender ko do wadi lumo kollul to menes sukaɓe ummatore tomin nani ɗum waɗa hunde fu min ɗalta ɗum ɗala min gaɗa. Min jikaje guri ko ɗum jogoto e jungo gaddumi ɗo nder lumo kollol
golle juuɗe no tawa nder kujjum ko wattata arzuku nder région Agadez ko laati ɗuɗal fu sukaɓe ummatore gonno gaɗa ɗum.
Aissa alal sappo ene lewru novembre hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goo ɗum waɗi batu ñalowma ittanaɗo durwididde ñaw sukkar hikka ɗo endan ni nder région maraɗi batugu endan ɗum waɗa yimɓe ɗuɓɓe duni fa handen gari ƴewtinade cellal mumen.
Nonnon bandira bani ko himɓe hewɓe no mbiya ñaw sukkar e tension mawɓe tan non ɓuri nangude, amma sukaɓe ummatore hannen nde nokkula ñawgu endan nanga ɗum, kanjum saabi ɓe gari ɓe ƴewtino cellal maɓɓe. Min kettino ko bannimen lildomen Mouhamed mamman ko ɗum firti ɗengal fufulde
nder lokotorore Ali Danso fo nokku ya ittanama to cellal ƴewtinte nimɓe ɓe duuɓi kewɗi e sukaɓe ummatore ko wari wadde eto ƴewtinade sembe sukkar e tension. Docteur Tawey Iliasu no tawa nder cigiliɗo yiilaru ƴewtinaki cellal ɓandu o watti dande yaade e nimɓe kinno e ñawuji ɗiɗiɗi.
Saɗormaji cellal mawɗi fuu wonduɓe ñaw sukkar gu endan kan en ɓura tawrede ɗi irpe korol en e ko nandi titta ñaw sukkar gu no wadda misali sembe giɗe neɗɗo ɓuytira na wadda ñaw ɓooƴe e neɗɗo degon ɗum ñawgu wadda koyngal neɗɗo taƴe hano no giirten ɗum degom
Abdul Karim no tawa nder tendere o suka du no hokki jungo mum ƴewtinade cellal ɓandu mum o holli e wiide ko jonɗo kulle ɗen mbaylake sabu hannden sukaɓe ummatore kamɓen tawrete ñaw diabet e tension.
De gonga neɗɗo no hi'a cukaɓe ummatore duuɓi laso yaade laso e joyi no tawra ñaw tension gu, min du hawjaade cellal ɓandu an no woɗiri waddi komi wari ɗo endan etude daara no cellal an ngal endan wontiri. Ƴewtinaki cellal an ngal du holli ko gacci fu wala he'a bani ko miɗo milanno tension mi woodi ngam degon taƴo kannangataka.
To docteur Tawey Iliasu o eto cellal ɓalli no waɗan kowatta tawe dow ko yaawi na wallaji ɗin koƴanama teddenki.
Har ko darta fijoji coñinol ɓalli ase bittiɗo o endan 13 lewru novembre nder fijoji Lopin de Paris. Noureddin Isaka o heɓi tammal kange, Abdulrazak Alfaga kandu heɓi tammal cardi.
Aissa Abdulrazak Isufu Alfaga o duni fa hande altine 15 lewru novembre hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goo o waɗama kalowo dow inɗe gaɗoɓe fijoji olympique to endan ni nder fedde afcon fedde hawjine filla fijoji olympique ɗi endan ni caka leyɗe kaloje ɗemgal francire ɗum duni fa hande dow duuɓi nayyi o suɓa.
Bandirawo nder fijoji championnat jido leyɗe afrique ko waɗa ton en Dakar leydi sénégal tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goo. Ismail Alassane Djibo ɓi leydi Niger heɓi tammal kange, derɓe teddirka muɓɓe gatta kiloji 66. ɗo men kantani o habaruji amen kosukaɓe ummatore, metti kettinaki on kettini men donjiɗi hettinago habaruji on dow laya RTL 3 ɗiɗi majjo on joɓata buuɗi bagoto sey jangudi on keyari.